niwe na wewe milele. Nataka tuwe na watoto baby. Nataka tuishi wote pamoja minawe.
Baby mami, jina gani ni sawa? Nikuite nani dale? Tell me kwako ikawe dawa. La 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 la.
Kama kipofu misioni, uchungu wa mapenzi unakaba gom. Situkani mamba mtoni, umenipa vyote baby. Ona sasa ona, ona sasa ona, ona sasa ona, ona ona.
Legova, my baby give me legova, eh. Hangover, baby said they give me hangover. Legova, my mama give me legova, eh. Game over, she dey come give me game over.
Basi legoze nikubembe mgongoni,
yele.
Deka nikudekeze nikutunze kama mboni,
yele.
Wakija wapoteze jifanye kama waoni,
yele.
Kisha uniongeze ulivofunzwa jandoni,
yele.
Nani nyami kebi mami kebi mami kebi mami kebi mami kebi mahuma. Nani nyami kebi mami kebi mami kebi mami kebi mami kebi mahuma.
Yogurt,
so kwa bedi kwa kochi kitanda ninaichumia.
Yogurt,
nikiona kwa juu chini naizamia.
Yogurt,
sungula nipe karoti marage sijazoea.
Yogurt,
nakunja goti napandisha moli na chechemea.
Bebe bi mama, Ronastre rap sound, Byton,
One Time Records.